Bwana mambo vipi? Naitwa DJ YLB International. Sikiliza mixi zangu kali za gospel kupitia mdundo.com.
Like tapico, give me your body like buzz, wake up, be like magico.